More amazing jams on ZambianJams.com.
Enzo ganiza ni mu club. Sorry Nance. Mwange na muno ni mu dance class.
Mu dance class. Sibankala pants. Wesa zibo vina onse timu pasa chance.
Enzo ganiza ni mu club. Sorry Nance. Mwange na muno ni mu dance class.
Mu dance class. Sibankala pants. Wesa zibo vina onse timu pasa chance.
Where puna kam lolo.
Kacha enzo.
Oh yeah.
Kacha enzo na so na so so.
Where puna drinking up.
Kacha enzo.
Oh yeah.
Kacha enzo na so na so so.
Ufuna male banis.
Kacha enzo.
Oh no.
Kacha enzo na so na so so.
Where puna poka tap.
Kacha enzo.
Oh ho.
Kacha enzo na so na so so.
Kafika mu club.
Oh,
holy crap.
Holy crap.
Once my hit that was a ziba, it's a rap. Take a nap. Suli shop. Gwesa chifoni ni achani WhatsApp. Chenji menye po my shorts. Banote lot. Ni mirandu tinga zipeze kukot. And I cope. Chizako leo. Alo DJ weli zapo chilewa. Nifuna kumenya kwa. Na kwa kwa. Na kwa kwa. Na kwa na kwa kwa. Denti menye po ka boom. Na boom boom. Na boom boom. Na boom na boom boom. Chiza menya kwa na woo. Na woo woo. Na woo woo. Na woo na woo. Na choo choo, na choo choo, na choo na choo choo. Enzo ganiza ni mu club.
Sorry Nance.
Mwange na muno ni mu dance class.
Mu dance class. Sibankala pants. Wesa zibo vina onse timu pasa chance.
Enzo ganiza ni mu club. Sorry Nance. Mwange na muno ni mu dance class.
Mu dance class. Sibankala pants. Wesa zibo vina onse timu pasa chance.
Where puna kam lolo.
Kacha enzo.
Oh yeah.
Kacha enzo na so na so so.
Where puna drinking up.
Kacha enzo.
Oh yeah.
Kacha enzo na so na so so.
Ufuna male banis.
Kacha enzo.
Oh no.
Kacha enzo na so na so so.
Where puna poka tap.
Kacha enzo.
Oh ho.
Kacha enzo na so na so so.
Yeah yeah. Ha. Chinange na chibaby mu club. Kwenze mayobe na magai maabu. Nipiti leo kunaona masabu masabu. Chigelo cha manyapo na dabu. Enzo funo ningenela WhatsApp. Chanzeli fitisha wama ni rap rap. Sko sko sovele ni tap tap. Enzo funo menyaka dance na menyapo kazoom. Kazoom zoom. Kazoom zoom na zoom na zoom zoom. Na menyapo na gadoom. Katoon tu. Katoon tu na tu na toon tu. Na menyapo na gaboom. Kaboom boom, kaboom boom, na boom, na boom boom. Na menya po na gagu, kagugu, kagugu, na gu, na gugu.
Enzo ganiza ni mu club.
Sorry Nance.
Mwange na muno ni mu dance class.
Mu dance class. Sibankala pants. Wesa zibo vina onse timu pasa chance.
Enzo ganiza ni mu club.
Sorry Nance.
Mwange na muno ni mu dance class.
Mu dance class. Sibankala pants. Wesa zibo vina onse timu pasa chance.
Where puna kam lolo.
Kacha enzo.
Oh yeah.
Kacha enzo na so na so so.
Where puna drinking up.
Kacha enzo.
Oh yeah.
Kacha enzo na so na so so.
Ufuna male banis.
Kacha enzo.
Oh no.
Kacha enzo na so na so so.
Where puna poka tap.
Exclusive from ZambianJams.com.
Kacha enzo na so na so so.
Tim's the producer.